hiki anavyopenda.
Bwana,
Bwana utazama udhaifu wangu, acha nibariki anavyopenda. Acha nibariki anavyopenda.